Westsidemusicblog.net.
Suliambiwaka avoid these people. Umoje hadi London ukwa galitol. Sina wacha evidence ujwe maliniko. Kudunga jinika malizia na mandege. Kama sidika mindo maliza ganyege. Wezi saidika chalia kwa na nyonga day. Le, form zetu wagage.
Tingalingaling, school bell ring. Nyege o'clock ni time ya wazing. Tingalingaling, school bell ring. Nyege o'clock ni time ya wazing. Tingalingaling, school bell ring. Nyege o'clock ni time ya wazing. Tingalingaling, school bell ring. Nyege o'clock ni time ya wazing.
Chude genje, chude, chude genje, chude genje, chude, chude genje, chude genje, chude, chude genje, chude genje, chude. Chude genje.
Machali leo hawajalala. Mamanzi leo hawajalala lala. Niko zona kanika na staga. Bad boy ataki rona takahaga. Unajua jua iko night shift. Nageuka night na snikidunga night dress. 1 minute man anasikizia niceness. Alidhani tu kwa mic ndio atasikia tightness. Weather sio mbaya kabadilishe outfit. Chumupenda akili na pesa ficha biceps. Dunga suti bonga eloquent kaka smell. Njoto andamane twende ni kupunguze dry spell. Usiku back left back shots kwa back seat no vibe. Boy plamba na nibamba vile anali pipe. Na escape matrix na substance kwa hype. Kau shiki with me niki wine una with time walai.
Chude genje, chude, chude genje, chude genje, chude, chude genje, chude genje, chude, chude genje, chude genje, chude, chude genje. Tulala mainika tulala, ni mdogolo peleke tumdogolo. Tulala mainika tulala, ni mdogolo ipeleke tumdogolo. Tulala mainika tulala, ni mdogolo ipeleke tumdogolo. Tulala mainika tulala, ni mdogolo ipeleke tumdogolo. Chude genje, chude, chude genje, chude genje, chude, chude genje, chude genje, chude, chude genje, chude genje, chude, chude genje.